mbaki malinke debbo ana fawi dow ƴiwdi muɗum e dow ɗo ƴiwata. Ley ɓaleere leydi meɗen ndi debbo kay ana anditire dow andugol mum sirriji kewɗi fo ɓuri dow wadde no yiɗirte. Kañum ndi wonno nuygal galle e wi gundo Sisogo kay bo fina tawa gonɗo kay
gaboyo nugal galle o hani heddade ley galle teddinde gora deƴƴinade jon galle hani darnade kabarukodle genda nden jon galle hani sodude paɗe ñamduji e fayplinteji ɓorna hande hande o debbo foof darni hoore muɗum
mari bitlala fono ko be kaddo kiyere
alhaali debbo yalla walda e waylitade na ƴiwde haybugol fa yottade darnagol potal hakkunde yimɓe. Hannden eɗen wondi e waylitade dow no wattuji ɗi gorri ñawtugol mettugol yogaɓe ko wela jaati rewɓe yogaɓe. Aminata Damba ardo rewɓe gonɗo Ségou.
La femme représente
debbo yo hoondi keƴaɗo tomoto en darno mo deƴƴini omo hinni kabaru galle no jaɓaɗu ndu no gori ko ka hande hande o en mbawi wiide rewɓeɓe jeetake jaati ley galle ko ɓuuri yidde yo parade hinnade goɗɗu ka no woodi rewɓe yogaɓe ɓe jegta fewi ko gondi.
Il y a des femmes qui se comportent bien.
Garɗuɗo belɗo yiide mi jiɗaɗo ndu fo an watti kadule leɓuɗe onɗon e nandore muɗum woni ko tekitete e rewɓe wonɓe ley saha ngal. Ɗum woni ko holti wiide Aissa Arbert andinɗo kabaruji rewɓe Tumbutu.
Debbo jeeyaɗo saha leydi ndi hani haybede sanne yo debbo jiɗɗo yiyede mbawaɗo gora gattani ɗo hakkille sanne takalamɓe en joguiɗo taglobbo banggal ɓonugol kadule ɗumno wattangol hakkilo
sakiraɗo
heɗum woni hakkillaji worɓe e dow debbo mali hannden
latare debbo hakkika no woni majjude joni rewɓe heɓe anda jaati woni hakkika latare debbo ɓe anda fewi ko woni darande mabɓe ley galle. Debbo no haali latare neɗɗo dariɗo jogiɗo yakkawere e andal golle darande debbo le yimɓe yo ɓeynude latade cahiɗo cawriɗo e muñowo
andinɗo kabaru fina tawa yam Moussa Koulibaly ana mimsi ko taykitoto hannden ko dabere gorko warti hannden dow debbo eɗum fawi dow waylitagol yimɓe ko holliti wiide
debbo toriɗo wawa federade e darnde muɗum jogola makko wona fay hunde yafude banggal heddade gattaniɗo hakkillo fina tawa e nesoji jamare hono ɗum hollita e ley
tariki.
Darade darnde mum latade jom suudu inniraɗo jiɗaɗo fa latade coɗow en ɗam ɗum en e nandore muɗum woni darde debbo ley o wattu ñawtuɗo ana tiɗɗi rewɓe fa keddo e o alhaali ɗum holiti wiide andiɗo kabaru neɗɗa ko Hamma Guindo e wimakko ana darta e rewɓe ɓeyde ñawtere ley wattuji joni
ɗi
kankoni nugal banggal ɓamgol anniyaji ley galle banggal keɓal ɗum noona ko noon jogan meɗen no wuri wakkadu o banggal ande kese ɗe ana tiɗɗi warta ɗo wonno banggal finata
à trouver dans les temps jadis.
E wi baali kumaniɗa hakkeji rewɓe ɓantare debbo ana hani tawede ko naɓata yeeso banggal waylitagol.